Girl Smart on it.
Vusi Fouche.
Sensei.
Exclusive from Hot Vibes.
Mukila se moine twali mwafuma nenganga. Mukila se moine twali mwafuma ba teacher. Mwafuma ba dokota. Mwafuma ba shirika. Hello mwafuma nempupu nempupu nempupu. Mukila se moine twali
mwafuma nenganga.
Mukila se moine twali
mwafuma ba teacher.
Spiritual for your life, we can show kuse komuntu. Bantu my Lord, the value waishiva. Kushe musalute uyu, utupundu baleti uyu. Mwilava nikwetu asekelo uyu. Mushimo kafundisha umo isukulu limo ite sikilimo bamo bapasa bamo bapona ni life boyimona amaka yakusala yabamuminwe bele shitenshita tuli feeling wa fiamma choice yesu yesu mukira simo ine twali
mwafuma nenganga
mukira simo ine twali
mwafuma batisha mwafuma badokota.
Funda le funda vali paluendo. Vamo vali sana ne chongo. Ngamu aveva kukwa mbe fiongo. Elo kwari vali ava ishibe. Efe oba konkele efe oba ishile. Ukupasa ni pamushi. Chine life ni teacher. Ni teacher. Namu chali chinifi. Vamo vaishile mkuila ngavamo. Kese mikila lese mikila. Tulifilengwa fiamma choice yesu. Mukila se moine twali
mwafuma nenganga.
Mukila se moine twali
mwafuma batisha. Mwafuma badokota. Mwafuma bashirika. Elo mwafuma nempupu nempupu nempupu.
Mukila se moine twali
mwafuma nenganga.
Mukila se moine twali
mwafuma batisha.
All smart on it.
Loco, Mr. Machaya. Abena nkana, binu wa mpundu. Promoter wa bagawe. Babeni pakitu. Jera yo ink. Simu mbalukas. Macbola nke. Mapiro tuka wapunda limbi. Mwizu kanji. Batagi. President Don. Namashara, namashara. Revu simu konda. Omu fiashi. Yes, I'm classy. Mizu. Tu chef na bonse na to send. Hey, managers.
Exclusive from Hot Vibes.